Hebu fikiria liyo kufanyia, hebu fikiri mama liyo kutendea. Leo mina shanga umeniwacha mataam, leo mina shanga selewi mwanzo, selewi chanzo chakuondoka mama. Nabaki na shanga, nabaki na dua. Hey hey, naonekana kama chizi kitaani, sina tamani, sina tamani. Hey.
Oh baby tell me, kipi nilikosa. Baby tell me, wapi nilikosa. Oh baby tell me, kipi nilikosa. Baby tell me, tuwe kama zamani. Oh baby tell me, kipi nilikosa. Baby tell me, wapi nilikosa. Oh baby tell me, kipi nilikosa. Baby tell me, tuwe kama zamani.
Oh baby, I guess I can't talk to you right now. It's been a year since all things get down. I'm still a nigga, I'm still a slave for your love, baby. I had the man who made you to be my crush. What's the point of love, baby, when I'm lonely? What's the point of love, now me, I'm a yoni. Everything I did was to say sorry. Was it love, baby, or a love story?
Baby tell me, kipi nilikosa. Baby tell me, wapi nilikosa. Oh baby tell me, kipi nilikosa. Baby tell me, tuwe kama zamani. Oh baby tell me, kipi nilikosa. Baby tell me, wapi nilikosa. Oh baby tell me, kipi nilikosa. Baby tell me, tuwe kama zamani.
Tell me my baby boo, si nipe pesho kani wei kana roju. Wako na kesha tu kwa penzi lako na isi ulinipa juju, yeah.
Juju, yeah.
Na vyo kumisi ni aibu kwa penzi lako na sijapataga jibu. Nini chanzo umenitia aibu, wanavyo dai umenipiga kibuti, yeah.
Basi tell me, I wanna know baby. Tell me, siseme no baby. Tell me, I wanna know baby. Tell me
pondoka, raha na kosa. Nasi medorora na kili megweroka. Kesi mingi kichwani, deli ni komogoka. Kitandani siku oni ni kilala na kuota. Usisikize majirani, rudi nyumbani tuishi kama zamani. Wendo wangu watamani, acha wivu wengine si watamani.
Basi tell me, I wanna know baby. Tell me, nasi watamani. Tell me, I wanna know baby.
Tell me,
oh baby tell me, kipi nilikosa. Baby tell me, wapi nilikosa. Oh baby tell me, kipi nilikosa. Baby tell me, tuwe kama zamani. Oh baby tell me, kipi nilikosa. Baby tell me, wapi nilikosa. Oh baby tell me, kipi nilikosa. Baby tell me, tuwe kama zamani.